Hey, ukiniona mbali nimefika sahi. Jua feva Yesu ndo inanikava. Amenionesha vile nitaishi nai. Mbona nimuache nianze kujigamba? Nisipofuata Yesu nani mwingine ndafuata? Nikiwacha Yesu nini ingine ndapata? Hey, ukini ona I look kinda different. Yesu ameni enroll kwa system. Saina pata baraka consistent. Kama weni heta, please keep your distance. Ukiona mambo yangu yanajipa, jua deni zangu Yesu alilipa. Urafiki yangu nae imenda dipa. Tangu wanitoe chini katumba ligeta. Ndo Yesu anakutoa mali uko heted, anakuweka ndani ya community iko gete. Ndo Yesu anakutoa mali uko heted, anakuweka ndani ya community iko gete. Ukiniona mbali nimefika sahi. Jua feva Yesu ndo inanikava. Amenionesha vile nitaishi nai. Mbona nimuache nianze kujigamba? Nisipofuata Yesu nani mwingine ndafuata? Nikiwacha Yesu nini ingine ndapata? Nikiwa na Yesu na ishingi life bila regret. Blessa menitoa ukashtuka nikikupa details. When I'm down and I'm feeling so low, morodhi wa Juda we okangoro. Bila we singe kuwa hapa, chochote uli promise umesha control. Ndo Yesu anakutoa mali uko heted, anakuweka ndani ya community iko gete. Ndo Yesu anakutoa mali uko heted, anakuweka ndani ya community iko gete. Ukiniona mbali nimefika sahi. Jua feva Yesu ndo inanikava. Amenionesha vile nitaishi nai. Mbona nimuache nianze kujigamba? Nisipofuata Yesu nani mwingine ndafuata? Nikiwacha Yesu nini ingine ndapata?